ቆይታችሁን ራዲዮኒ ሰገል አሜሪካቲ ራዲዮኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞ ወጣታ አግጅማታት ገልገላ ሰዓት ለማውረክ አክሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲደም ሸኒ ሶዶም ተክረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሳኒ ደበርሰን ሁን ወጀልቀም ከልጅማ ፎሊንቴ ሰነጋያ አዶሌሲ ኩዳኒ ቶርብ ባሪያ ክነት ኩምላማ ኩዳኒ ሰገል ራዶኒ ቪዮ አፋኖ ሮሞቲ ኒናይል ሳቲ ፍምትር ማንዲን ጨቀሱ ጅርተን አንሶራ ለኸይቲ ኑዲያዳ
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞዳ እንዲ ተከሞልተን በክቡኦን ጉሚ ኡምነ ወራና ሱዳኒን ቡልቻ ጅሩፍ ከን ኡመተራ ሞርሚጌ ጌሳቱሬ ወሊገልቴ መለቴ ሰኒ ጅሩ መቶ ተዶራ ከይሳቶኮ
ናሚ ኢትዮጵያ በቀታን ኢትዮጵያ ሸንታሚ ሰደት ካኬኛን ቀብዴትን ቢያጡ ፍራ ገልቹፍ ቶርባን ደብሬ ትምርቴ አገርዳለ አቹም ጅራ ቢቢሲን ቢሮ ብሩንዲ ቀብዱ ሞቱማ ቢሱኒቲ ወልአብዴ ጩፈት ዶክተር ሩት ዮካን ዶክተር ዲቆ ዋሪዮ አፍሪካ ኪባቲ ዩኒቨርሲቲ ፍሪ ስቴት ኬሰቲ ሳይንቲስቲ ኮምፒውተራቲ ጆል አፍሪካ ጉሪ ውልፋቱ ዮካን ማክደን ሰውን ዳጌኔ አፒ ሁጀቹ ጅራ ጀቴ ዋናር ካሌ ቡልፈን አርሰኒትምን ዋናር አርሰኒትምን ኸሳክቶ ኮዶ አሳንፈነ ነሞኑትም
ኡመኒ ሲዳማ ኦፍ ደንዴ አከቡልቺ ሰናኖት ጃረሙ ቃሞን ኦጀተን ሙርቲ ገምቶኮ ቆፋ ኦጅር ኦልቹራ አኮፍኩሰተን ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ወቺሴጅራ ጎቻን ኩኒስ ቡወረ ሴራ ከንንቀባን ተውቤክሲሴጅራ ቦርዲች ፍለኖ ኢብሳ በሬፈማን ከሌሰ ገልገለ ፈጫስ ኬሰቲ ጋፊ አከቡልቺ ሰናኖት ጃረሙ ኡመኒ ዴስ ባቲሌ ሸንኬሰት ሪፍረንደሚ ዮካኒሞ ሰገሌ ኡመታቲን ከኖጅር ኦልች ተውዱበታ ጋፊ ሰና አከሴር ኤሃሙት ቀበጤንጅራ ከንጅር ቦርዲ ፍለኖ ቢዮሌሳ ኢትዮጵያ ዲመ ሰና ራወቺ ሱዳፍ ሲአች ባቲሌ ጃ አከ ቀቡት ዱበተዩ ኡመተ ሲዳማ አከ ቡልቺ ሰናኖ ትጃሩ ዳፍቃሙኒ ጋፊዴ ሰንገሩ ጉያም ቦሪየቹን ጉያ ኩደተኮፋ ባቲ ኩደተኮፋ ወጋ ኩደተኮፋ ረከኖሉ ጋፋ ጎዲናን ሲዳማ ቡልቺ ሰናኖ ትተው ጀቹዳን ለብሰኒጅራን በከቦን ጉሚሁም ነወራና ሱዳኒም ቡልቻ ጅሩፊ ከን ወልታቶ ተፈልሚ ምርገ ዲሞክራሲ አረ ወሊገልቴ አንጎ ቆደነ መለቴ ሰኒጅሩ ገባሳ ጄፍ ከስተር ትጁቤቱ ዴዝ
ወሊገልቴን ካርቱም ኬሰት መለቴ ፈም ለብሲ ሄራ አመጅማት ኡፍቱት መለቴ ፈም ኦፍ ኬሳ ቀባ ፎየ እኒ አርገሜኩን ጨውምሰ ሲያሳ ተርካም ፊቶ ኩገረፉ ለዱራት ከተርካም ፈቺ ሴፍ ወራኒ ሱዳን ኦገና ይሮድ ኤራ ኦመር አልበሽሪን ጀልቀበ ወጋ ከና አንጎራ ኤርገደር ቤአስ ጄቁም ሰባቲ ሌፍ ገጌ ሰሜን ቦድ ከን አርገሜዳ ወሊገልቴን አንጎ ቆደና ጉሚን ገምታን ሁንዳይ ፍለኖ ሃራ ገጌ ሱድረ ወጎ ተሰዲፍ ሱዳኒን አከቡልቹ ከጀዱሌ ኦፍኬሳ ቀባ ወሊገልቴ ሰናን ቦድ ጃርሲ አራራ ኢትዮጵያ ሙሐመድ ድሪር ፓርቲሌን መርትኑ ወሊገልቴ ሰነረገውሳኒ ገለቴ ፈተኒሩ
great moment that the people of the sudan have reached this historic moment
ummati sudan waligalte sene qabes kan ragawun sa baye garida qamuti sudan ke sagito qofte kan itirmatanu tuntane adde tokuma walittu fudan kawarana bakkabwan bulchi sawarana yero cum safi dugumattimmo dergagota warraks kan fininsan ayyota kanen danditi bani demokrasi dabachu sani beksan of ke saqaba
murmi sudan kan hoganan ibrahim al amin ወሊገልተ ሰነት ገመዱዳን ሱዳኒፍ ጉቱማናኖ ሰናፍ ጀልቀብ ይሃራዳ ጀዳን ኢታና ሆገናን ጉሚ ወራና ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደገሎ ወሊገልተንኩን ቡአቀብሶ ኡመተ ሱዳን ጀዳኔሩ ገሬሌለማን ሚዳ ወራኒ ባቲ ወጠበጂ ከሰሂርቶ ተሞርሚራንገ ዱንፋን አከቆራተም ወሊገለኒሩ ቅንዴሲቶን ሂሪራ ሞርሚሰና ወከረከን ነሞን ኢበተኮፍ ዲግደሚ ሰደት አጄፈመኒሩ ጀዱ ministrin egum safayammo lakkobsikun jatami tokkoqofada jedejira
kadaga jirtan as washington dc ra kadabru radio sagale america saganta fanoromoti republicanon misensonni manamare afur kale sagalgala demokratota gitasani walin hiridudan murte jenno jecha logdumma sanyi president trump waye dubartota demokratota misensota manamare ilalchi sedubatan balale fetu raggasani jiran murtine jenno kale sagalgala manamare united states if tiatesun sagale dibalamaf afurtaman sagale dibatokof sadde temi torbara ane karagasi semiyotaw jechi logdumma trumpsun lamwon america harafi sabota adin tayinratti sodav jibins akkadabluta sije jechudan balalefate afan Yaa'iin mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Naansi Piloosi yaada loogdummaa sanyii pirezidaantichi Tiwuterii irratti kennan balaaleffachuu irratti akka manni maree tokko ta'u gaafatanii turan. Miseensi mana maree Daag Kolins immoo jecha Piloosi kana kabajaa sirna mana maree kan cabse jechuudhaan balaaleffatan. Ta'us garuu akka jechoonni Piloosi galmee mana maree guyyaa sanaarraa haqamu gaaffiin dhiyeessan waliigaltee mana maree irratti sagalee kennameen fudhatama dhabee jira. Murtichi jecha loogdummaa Tiraamp balaaleffatu irraantummaa sagaleetiin raggaasisameyyuu rippaabilikaanonni miseensonni mana maree irra jiriin isaanii garuu murticha sana mormanii jiran. Poolisiin Paakistaan ulaamaa islaamaa kan Yuunaayitid Isteetsi aleellaa shororkeessummaa bara 2008 biyya Hindii magaalaa Mumbaay keessatti uummata hedduu fixe keessaa harka qaba jechuudhaan akka shororkeessaa sadarkaa addunyaatti farrajjee jirtu qabanii jiru. Hundeessaa garee seeraa alaa kan Laashkaar-e-Tayyibaa jedhamuuf dhaabbata gargaarsaa huggurame Jamaat Ud-Daawaa jedhamu kan hoogganan Hafiiz Saa'iid kutaa Punjaab keessatti utuu gara Gujaraawaalaatti deemaa jiranii poolisootaan qabaman jedhamee jira. Dubbimaan damee farra shororkeessummaa kutaa sanaa akka jedhutti Hafiiz Saa'iid mana murtii farra shororkeessummaatti eega dhiyeessamanii booda torban tokkoof hidhamanii akka turan manni murtii murteessee jira jedhee jira. Magaalaa kurdoota Iraaq Irbilitti arraa namni mana nyaataa tokko keessatti dhukaasa bane yoo xiqqaate dippiloomaatii Turkii tokko ajjeesuusaa dhaabbanni mootummaa Turkii raggaasisee jira. Akka maddi oduu mootummaa Turkii Anadoolu jedhamu kun gabaasetti dippiloomaatichi ajjeesaman qoonsilaa Turkii magaalaa Irbil jiru keessatti ittaanaa qoonsilaa ta'uu himee jira. Dhukaasa kanaan namoonni hedduun kabiroon ajjeesamuu fi madeessamuun kan dubbatame yoo ta'u meeqa akka ta'an garuu agammaatti waan ifa ta'e hin jiru. Ajjeecha sanaaf agammaatti kan itti gaafatama fudhates hin jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Baqata Itoophiyaa nam 58 mana murtii keenya torban dabre keessa qabeetiin Itoophiyaatti ofirraa galchuuf qabe kaane agarraallee arkuun poolisii keenyaa jiranii jedha. Galmoo Daawwiti oduu Naayiroobiin ergan.
Dhuma ji'a adoolessa darbe kanaa gaafa 29 ture hojjettoonni waajjiratti kaakaa mootummaa keenyaa lammiilee Itoophiyaa 58 mana tokko keessatti kan isaan to'annoo jala oolchan. Lammiileen Itoophiyaa kun seeraan ala gara keenyaa kan dhufan yoo ta'an Naayiroobii bakka kaayyoolee jedhamu mana keessatti qabamani. Sana boodas kamisa darbe kana mana murteef kan dhiyaatan yoo ta'an manni murtii keenyaa makarraa akka biyya isaaniitti deebifan murteessus warri kun garuu amma waajjira poolisii keenyaa keessa jira. Ajajaan waajjira poolisii kaayyoolee ka bakka lammiileen Itoophiyaa kun jiranii Komaandar Kosgay akkas jedhu. Komaandar Kosgay waan jedhan. Warri waajjira tikaa isaan qabanii as fidaniin waajjira poolisii keenyatti qabnee jira. Mana murtees geeffamaniiru gara biyyaatti deebifamuudha eeguutti jiru jedhu. Lammiileen Itoophiyaa kun qabamanii erga waajjira poolisii kaayyoolee ga'anii gara mana murtii makaa irraa geeffaman. Yoo godaantonni kun mana murtii kanatti dhadhachaaf dhiyaatan dhalataa Oromoo dhadhacha kanarratti ijoollee kanaaf afaanii Jaabir Shee Ismaa'el waa'ee godaantota kanaa gaafadheen ture.
Namoonni kun lammii Itoophiyaa ta'anii namoota yeroo garaagaraa garana Keeniyaa seenanii. Keeniyaa seenanii eega jedhan bakka tokkotti walitti qabaa warri isaan deddeebisu kun bakka tokkotti walitti oduu deddeebisanii namni 58 kun iddoo tokko qabame damee tikaa Keeniyaatiin jechuudha.
Tole warri kun eessatti qabame?
Bakkeen isaan itti qabaman eeriyama kaayyoolee kana mana haaraa ijaaraa jiranitti mana ijaarri isaan dhumatiin mana fincaanii of keessaa hin qabne kan bishaan of keessaa hin qabne bakka akkasitti tursiisa warra kana. Yeroo lama sadiin takka bakkeen nurra jijjiiranii jettee nutti himti ijoolleen bakkeen maan isaan itti jijjiiranu bakkee wal fakkaatu akkanaa kana jechuudha. Ijoolleen namni afaan Oromoo dubbatullee keessa hin jira afaan Amaaraa dubbatan irra caalan isaanii.
Naannoo kamii dhufan warri kun?
Warri kun ijoolleen Finfinnee dhufte illee hin jirti. Irra caalan isaanii immoo naannoo Kibbaatti ijoollee dhufan Hawaasaa, Hadiyyaa kanneen kana.
Jaabir dabalee yoo dubbatu lammiileen Itoophiyaa qabaman kun haga ji'a ja'a kan mana keessa turan jiraachuu isaanii hima.
Jolikuni namota yero bayi fi as mana kesa tu kam famani turani mana alani tu fama mana isang kesa galangkuni balbalarama kabalan nama isang kana yero to kuto konyata gesu tu da boy sani gesu tu balbalaran tu fai sawan nibi kanto kunjuru nama jia jaha mana sang kesa grupi kana kesa ture tu jira nama jia furujia shan ture tu jira namni tikan nama jia to kwach kesa ture tu jira yechu
mana kesa tu famani mana ujatuga
wana ujatanto kunjuru acuma kesa tu doy famani yero to kuto dabbo soda wana kasina mnim fidafi dabbo toko nama jahan slice jiranini nyata Kenya kana tirechu slice sani nama sadi nyatan waru maisan de debis kana to do isia kasiti sani fidamale isa wanni be kan to konjiro ar aburu dim tani jirani finin so bani jechu
namota shanta mi sadde tan qaba man kesas addaba famani be laf kan sa tele man turani
wari kuni nama kuda toko namni kuda toko kuni jolle group jiran kana kesa injei tani jiramani Achi fudani mana kana kesa waitabasa ni South Africa singesu jirayira ni lafa konna kana kesa ni yechu. Lafa konna kana yo kesa ni iddo ni iddo luku itorsi isani achi guyasa di futuran nyata ti lugati male yechu. Achi namni iddo san ego achi rademnan bayan achi rabayani oru nama kesa senani isani gommana nyatu nama isan di debi sukana itibliblani yamani. Namni sunalkan demani bule iddo grupin duratori kana yo ergede bisani guya itanu qaba manjiju
ajike sa kasit qaba manjiju me halli fayasa ne kam jolle nu kubsatan juru na motoshanta mi sadde tan kana kes
eisan kesa namoni jahadu kubsatani nyata ra kakae namoni du kubsatani jirani gara sasa qabani kanaf mana yala torban tare gesani turani namota jan namoni jan kunille fayanke na bakatinun demine jirani amma gafa guya kuda tokko o jia kana Pitala kadiman manni murti ajaja kenya malle.
Jabir, lammeleni tupia kum martisani dirga gota ganadi demi jagadi akataan, isaan ke sanamni toko garu gaysa bajolle jata udubbate. Manni murtees mida magudantu takana arge, ima tarratibanundise, akkasuma angarabi ya takagala murtees sejade. Kamisa darbe. Murteen kun erga darbe, guyan jaya darabuz garu gudantu nikun amma bufata polisi kenya kesijiru. Ajjaan bufata polisi lammeleni tupia kum kesijirani, yoma kawarriga luga fata mani debi kenanini, lammeleni tupia kun boru yokanem mo iftan jamaata garabi yesani terga muu jalan.
They'll be repatriated either tomorrow or the day after.
Gaba Sagale America, Galmo Dwight, Nairobi.
Radon is VOA Saganta Fan Oromo Jaka Sujirtan. BBC in Motumma Burundi tini ratu aligalu dardabde biru achik abdu chufat. Motumma Burundi BBC jukurani afuri kujiro wufu balle setmure. Akka kab sauti media jalanete Burundi in amaluma. Wajaka sunam dorut khanini tanu wajachu jirte jad. Mamed Yusufit Nairobi Nwerke.
Garen walabumma media af kabsaw reporters without borders BBC in wajjira sa Burundi ke sa chufu saatin walabumma presi biyetti akkan nayaddese jira jada BBC in wajjira sa Burundi chufuf kan dirqam erga angawonni biyetti hojinsa akkattin fufne baati camsa barakuma lamaf kuda sadde ke sa uguran akka kasan amansisu erga dabe boda Burundi kan dura AM radio sagale America hojittin gamasit hojjetu rarraste jirti Hoganan Reporters Without Borders Kandame Africa Amaud Froger Akajalanit Media Len Kunchufamun Flano Burundi Ufajru Dukanese.
C'est la mort annoncée d'un débat public contradictoire.
Falmi wal a gege samajruf yerot umurata usatikun. Flano rakkuhin kaban neta aiga. Sababinsas, sagalen mormi, sagalen keka, sagalen namota umfa, inna adem sa flano, wan injiranif. Gazit esonit unfa kam Burundi ke sa martinu dorsi samajru jadan. Turbandar bek amnit imi media ato atu, gazit a turbanin matanfa mebaw iwaku jadam, sababamak a gabasa sirrin tane gabasa jadun chufejra. Iwakuf gazit esan hujjatulle, erga dole sabarakumala mafkul ajaak abe achibute insan beka minjra. Baati wat abadji ke sa, kamum tik ajelfa media basu kun, Radio France International jedu qabsaawta mirga Burundi House of Seaste jechun akka uguramu dorsise jira. Louis Mugde, Human Rights Watchitti, Director Africa Waltati. Gazit esonni heddun halella nurraga jedani sodachuf jecha biyetti dabaqataniru. Jarmulin mirga namas angoota biyetti qeeq anijran. Dargaggoonni party biye bulchu kan imbonera kure jedaman immo mormito tarran darara gaaturani jedan. Burundin erga bara kumala maafkut ashani, President Pierre Nkurunziza kan kektonni falla heera tijadani fi, durgo mimar sasa daffaf erga san durgo manik abe jek amake sa jirti. lammiiwwan Burundi 13,500 ta'an biyyattiidhaa baqataniiru. Nibitikeega Siriyaawuke miidhamtoota siyaasa Burundiif abukaatoodha. Paartiin biyya bulchu biyyattii irratti olaantummaa agarsiisuudhaan nama samormu kamiinuu hacuucaa jira jedhan.
The main issue now is that all institutions in Burundi.
Immi ijoon amma waaltaaleen Burundi keessa jiran martinuu dantaa paartii biyya bulchuu tajaajilu. Keessumaa waaltaan murtii haqaa hojiin hojjetutti hedduun gadda. Sababaansaa namoonni humnootiitti kan agaan ajjeefamaa jiru. Angaa'onni murtii haqaa ennaa tokko tokko haasaa jibbinsaa ennaa dhiyeessan dhagahamu. Hojii isaanii akkasii kanaaf kan gaafatu qaamni tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kan uummata 10,000,000 qabdu Burundiin baatii caamsaa waggaa dhuftu filannoo geggeeffatti jedhamee eegama.
Tujubee galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitee eegi jalqabne daqiiqaa 15 nu hafa. Sirba Caaltuu Butoo kan dursanii kenne Obbeeyyoo jetti Firimbii Afuufaa Mormaalloo sirbine. Caaltu galateeffannee waan afadda barra raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Walitti aanaa dabarra Dr. Xiqqoo Wariyoo maqaa Dr. Ruut Wariyoo jedhaniin beekan Afrikaa kibbaatti Professor Yuunivarsiitii Free Stateetti saayintistii kompiitaraatti itti gaafatamtu damee barnoota kompiitar saayinsii teknooloojiitti barumsaa doktorummaa illee achumatti fudhatte qorannoonis Afrikaa teknooloojiin guddisuuf barreessite barullee saayinsii Ameerikaa. Hedduurra jira keessumattuu Springer jedhan irratti kun qaleellee isaan timne ammallee horsa saayintistoota Ameerikaa addunyaa kwarkum 1,500 ta'an Floriidaatti walitti dhufaniif dhufuu jirti. Diqqeennaan uummatii teknooloojiin qarqaara jedhee barumsa kanas seenee jette. Akkuma ijoollee baadiyyaa qoraan dhaqaa bisaan dhaqaa guddadhee uummata sun qarqaaruuf itti dhufee jette. Ijoollee Afrikaa gurri ulfaatu yookaan ammoo akka aduuyyeewwan dhagahuu hin dandeenye qarqaaruuf appii yookaan ammoo appilikeeshinii kompiitara hojjechuu jirti. Afrikaa kibbaatiif keenya keessaa ijoollee gara humna tokkoo ta'an qarqaaruu jira jettee waan kalee bulfannee dabarra ijoollee gurri ulfaatu maaliin qarqaara maaf qarqaaruu feetaa jennaan.
Ijoollee nam guddanii marroo hedduu fulaan qabdu. Namaanaa dubbachuu hin dandeettu. Nullee nam beekteef wal keessatti otoo nam ollaa taate otoo nam fira taate nama gurri hin qabne hin qabna. Warrillee hojjetu dubbachuu gurrillee dhibe waan tochi hin dandamne. Warrillee ammata dudduubattan bisuun barbaannu.
Konferensii guddaaf dhufuu jirta konferensiin kan irratti Floriidaatti taa'anii konferensiin kunin konferensii qorattooti yookaan ammoo ogeeyyooti kompiitarii addunyaa walitti dhufanii Afrikaa kibbaa keessaa akka tanaan jettetti namuma suma dhufuu jira. Maqaan konferensii kanaa.
Human computer interaction. Human computer interaction is a human being by itself now interacting with the system. Programming and touch kunin amma. Applikeeshiniin kun yoo namaa kofuudhee quufu akka ol qabadhee waan inni hin interpretamu.
Afaan deebisteef.
Afaan deebise and then it write down the text. Text kan waan isin maybe for example what's your name. So what's your name? What's your name? Akatini warandu petuja kuhuani tawajar. So kuhana moja ni wana tuche vyu si computer kuna mchehana yajiru amelu. What's your name? Yiki indu pata.
Akuma WhatsApp ilen, Facebook ilen, email ilen, Viber ilen. Akuma nukun chuftuni app injirtu kuhana mo application injirtu. Ijolle guriya wanda geenitana ijolle guri ulfaatu teknolojia dunya jalanamne karkaru wow jechu fi jira jette projecti su makane nam
projecti na arkaru application wa ijolle duuda arkara visual based gesture recognition system enami
vision based gesture recognition system jette computerin akwarriti dubbatu arkwarra laletin dubbata jalalle barresaf computeri wala sahani jechu ni khore atide mu fujirt khone ni application hojjechu jurtan biyetti machu fude mu jurta
wanan toche project an toche khanamma nayamani worranam worgar sisude
yo fakenna tunim simil kofte akdan sademte wonni bina tojechu fetman
wonni tich fedu wani mumen kamne ya di guddanan qabo borani betta ada qaba ada sanam wani tuwana ada to borani tulfatu jaro lente tedure tunam gannindeni deme wonni wekitti worra honni worre de kunini imbat warwan mojolana mareti oftunini wan 300 technology kan monisi nugar karto information igarte amma wan community wan ada wan sim akonami fidamu amo chat information itana dugene wanam database database ku file igarte computer anrati midaside information database hakesa torin tuchi wan takata na 100 and 1000 generation gaduftu information to the government onne namma jaroleti wana da hanaka banjede nan fayyan kam na kharaka ka tin din nan karkaru danta amma ni to one traditional medicine da ne fani horadi hanani to traditional medicine hamma borani da information tanam system health okay wacu da na ori ke je hande course borani musujir karo ada wa wori toch ojatam computer haner hete dunyam flat fawan wan rojel filmse imbarati tumana kasi surone yada film borana tu pambe ta borani figa fake nam borani be ori ke fa ibarate ubani fayizan namam tetabe akini ladabe jarolen qababe ikiram kham fayizite namet wanet tuchir nam fake na us khannal lanani bukaro wan sim borana wan gadufa wa iralala ni wa ka chuntu pisan ta jukamma computer how parbana
project tan amanje
indigenous knowledge system elani system ni namma computer hana indigenous namma adate namma tachinor ke na kana knowledge in karuma ate namma soja tam wa ka record hana orkete am khara marom system ni wa ka jismin dande tekini computer hana rati wa kana namma ate story in tachine ya adan tun jiftu wannan hutu tun ba ta community yasa ana makame information tana or kawo danda su na kabe ne kabu danda
wana duk qoradda nan je tigan kan kesu wana gam qoratte bafte doctor
den han kesu ti afuri to come to Ethiopia to the ICT for development for Africa den wani technology to ngatta kishi mun de te na Africa karkatu Ethiopia de ni gardare kishani hana online recruitment tari kala meso IST information system technology leya ga madaya fukatari tan dini conference yamma ajitarba tamma Florida jalkabu jirkhanalle kasuma project suni tuche so tadi hinamma conference in South Africa is makani Southern Africa Computer Lecturers Association so sakla sakla tuleni jim hankesa so tuleni ma akasuma muangate relectorasi sa computer science of the university south africa flat fajera southern africa kanale ke pasule ayu spengla ma online jira
gurdo kanatan barresite direnu namba de khisa guddate ilme dubra ta guddate asgawu fetun jolle manda teteti jolle romo mangorsit
am jolle dubra onne angorso yakbiya hanulen jabanne betchu malle am jolle nakalla jolle te nemis jolle computer science katuch nam dikka jolle te nam onne ani tinfero computer science kan sena sabu computer science kunini wan dubarata So jatam fakir nama tujuan ni Facebook nuarra nami jatino social media kanam nami tu cuci kan application untuk kan nami barate develop tu application kan nama sama jatuh bergerak tu one business one tu fakir tu one tu harga cuci bandit. So computer science jatam computer science ini kuli one tu sebab sebab tu software development. So one tu cuci nami tu one am kinari one dasa one nami tu cuci. Nam kerjara. Fakir na application am interest orang katanya hejo ham dunia cuti aljiti. Ham nami jual kawatir. Jodam ma university am katanya hejo para tutis computer science student ini application umam ma developit. Application ini sih nami jual kawatir. Kanam ma kerjara selama saya macam interest antemili. Adesin nami flajuru. Walau ergan, pula atijit tuhu flasimu tetapi hasilmu terkerap tu. Deflasi itu terjadi. Computer science wara kamaliga
sa net computer yi kana kan jala ta dufte filleni tanum
edu gobe
uji tan tete na ten aten
uji si yara mana computer scientist
barnota computer itin phd qabda computer scientist in mena min benne tiko dides nam mano jeto
computer scientist in kurini wana tiko chane on programming era computer fan computer hana wana tabar programming yerani database to cita web design to cita web designing to nama website to mamwa ne tomno internet rata gartana mut wa computer scientist to cha mobile development dani wana ma telephone bubajira application kan chufa computer scientist to cha network dani amwana kawale internet connection dan ta computer scientist to cha cyber security kan chufa min to cha wana
certificate yohan amma warqat raga ha dunya ke sarga tafaqabda
inkabe yes ya lanqaba canada anqaba australia anqaba china anqaba kenya anqaba ethiopia runa de ninqaba university flamber system levatti sa afri arkade
hula khaytun certificate in fuwa wal la firda bart
eyo wa ngene
ngene ya yenge negana jechu jesti doctor roto fandi kawario computer scientist okana mogeti scientist computer atik wan guddo jirta wan arka budu jabe fadde malle oribuli
galato
agifatu tagenya odua fekesan sin dagesisa president united states donald trump kan diplomatin olanan iran waye saganta misaila iran ilalchi sudan iran misaila balastik ka united states akamesha nuclearatin ukasan itilaltu yalif ukasu ndende sujedanif debi kenani jiru walgayi cabinet sani kale white house kesat geggesemerratti gazet esotaf enaibsan president trump iran mesha nuclearra omishura ugromu qofatuntane akawali galte barakumala mafkuda shemallatte semetti misaila balastikille akka ukastu ndendeñ dubbatani jiru gollina geegumsa ka tokuma motu mota wali galte barakumala mafkuda shan irani fi gurmu biyota dunya umna qabeyi gidduti mallatte semisana katum seyoto wali galte sana kesat akka dirqamatu tuntane iran misailota nuclearra batanif furguggifamu dandan yalif dukasu rakof kusattu gafatame ture president trump immo wali galten sun iranin omishani ukelerara dabu dafum nanqabu jechuran baradabre wali galte sanake sabani turan akkeran wali galte kabra dubbattu dibuf jeches ugura wan kabro rakani turan matoto duke sammo ummani sirama of dende akabulchi sananno tijaramu qamun hojjetan murti gam tokko qofo jir olchu rakof kusatan boarding filanno biyolu sa Ethiopia hubachi sejira gochan kunis buura sera kanin qamne tawda kanin nidubatu
Radio Novio esa cantata fanno romo già su gestano metri bandi di dammi la ma di dammi shani so domi to corranno già su gestani hornat vionish.com email ken facebook ken derle copite na già sa facebook ya fanno romo come kanen ammo marsa internet ken alle ra copite na vio fanno romo jetani yurra argachu dandetani come kanen ammo nile satralle wantro banke setto januari o tano jan guia boqonna la man rete bene wan sanettim nu fusun lerra akto kon e ca su gestan ado tanjennu sanene kubba mila jala tanarra afta waldrugo mi afrika arra be bila matabachu jira kanalle la la jannata arra qamdu tanu man sora la khet na gambula